at its finest, baby.
The Full Clip. Thursdays from 10 p.m. to midnight.
99.2 YFM.
All right, my dog. Just go in there and do your thing, you know? Sure. Don't be nervous.
Sure.
You ready? I'm going to throw this beat on. Whose beat is it?
MT.
MT, did you produce it?
Yeah.
All right, now, my dog. I'll see you at
1632. Mickey M, Blade Speeder, Riser, MT. I'm going in. Sure. I'm not a cool kid, nope, ningangizeli ngebullish, ngiphethini trip ephelele, I'm talking about full clip and in full mix. Yeah, ibeating shell gobekile, nginamapuncha bayo ukudlula amatayera abhobokile. Umlilo uphela, ngisho ngiphahlele esihlahleni bese kushiline ngathi zephu zilahlele embawuleni. Ukhule nini? Kwazi ungitshela ngesitshapa, ngizokuthathela ama-Red Bull sani kuzophela lokuphapha. Ama-haters okhala mangikhwaza lento, bayazi kasi-rap ngayiqala la isiphazangetho. Angizwani namasiko, ngizoqala ngokuhlaza impepha. Ngeke uvuke u-blind noma ungalala bakugwaza amehlo. U-Mikiem Thembisis what I represent. 1632 yikasi lami and I jiggy man. Elabo mrapper they will stay on my issue. Application for milk oil, there's no way I can feel you. Indaba nani niyalahla, awusangifuni kwakho mangikhona umntana kini uyablasha. Awungimeme emqimbini, oops, mele ubiza ngabounce. Ungafaki igate lensango, otherwise ngifika ngokrasha. Khumbula ipapa masekhuphukela, mina ngiphelela ngithunuka isitshapa ngale nyukesele. Njengomtsipe ngivumbula isigaqa mangise ngigubha drop hot bars, ngathi kuphunyuka ibhatla basalishiselela. Angeke imvalo njengempumputhe sestadium, angeke ubone umdlalo. Sabukuf bayabaleka bana chance ngithele alpirim emhlabathini akekho ozodla phansi. Yekungibuza eyisungeke kudala ngikhuza late, ngishaya iline elidaka umrepha ngimshiya nephuza face. Player hate, mina ngibe busy negate, ngihamba phezu kwekhalenda ma ufuna ngibona ngi-up to date. Sazogqwala ngami u-Mickey M. Yeah, u-Mickey M dlala ngeflow, u-Mickey M. Yeah, u-Mickey M dlala for show, u-Mickey M. Yeah, u-Mickey M ngishaya iline kudaka u-season scoop dog u-YFM. Nisocha babu uzongihlonipha, thola ukuhlala stel mawumosha lana ngizokuholisa. Nawe uyabona ngibhoza kushayina mangitonisa, bangitshela ukuthi u-blind so woza ngapha ngizokubonisa. Dala bathi barani Thembisa ngokugqwala ikasi njengesagile esiwele emhlabathini bashaye phansi. Sekufike mina ngeke sibophe lating ting, ibhasi deliver ama-great turning drop ama-16. Get the picture njengefilimu e-biscope, cut the story short ngishaye midget tight flow. We meaning a psycho, I'm not a pretty cat vibe. Hongs of flow, I'm a simp until the shitty tap pipe flow. Bazamu gung vimba, they like Mickey M. Haibo. Kolela labom rapper, fagi limit in die flow. Angeng bayege, ikhala yesigubha ipende, abom rapper basindi njengesaka lempupeli empty. Uzogqwala ngami ngibhala bathuka i-track, ngivuke emaqandeni ngathi ngilala esibayeni senkukhu eprek. But ngithathe kancane, walk the walk pace to pace. The way ngihayi ngakhona I can talk to God face to face. Dlala ngami u-Mickey M. Yeah, u-Mickey M dlala ngeflow, u-Mickey M. Yeah, u-Mickey M dlala for show, u-Mickey M. Yeah, u-Mickey M ngishayileni kujaka u-season scoop dog u-YFM. Dlala ngami u-Mickey M. Yeah, u-Mickey M dlala ngeflow, u-Mickey M. Yeah, thank you 1632 da.
This is the full clip. This is the full clip. Full clip.